tanyi zamarere mwaboho yurwanda abanyarwanda twese turashima
Nagaragaje ubutwari ubwitange n'umurava Naduhetse twese ku bitugu byanyu Babyeyi barashima abana barashima Nadukuye twese mu icuraburindi
Inkotanyi z'amarere
Shima.